zenkwawa chikunda baina mutwanyi abakade bebana kolima dero sirina ogwembote kwabenga jakulesa jakeneka funayo bwemufanane kunda mbatike byemunasunga kebembaga bibamu ebyo buli omuntu amanya kikyajirira mubamu abagomo kokuba nga nabenzi betalanganswa kyova togayanga gyezinze nemuziba obwekirabaka ettooki awe nje kuba ayina agalawa abanga okwagala kutumbaku mwagenze kusula ku nyimbe omuntu n'atabukira enzikiza awoza akasigi kanyumyo kamala tayinza kwogera nsanafu buli omu bwayagala bwabinuka ne kunaku enkulu ng'ezo omulala lunyumirwaleye nga n'olulimi terukyasituka kyemba sinenyaba zekulisa kubanga tuzirye endya yanjawulo munnange topapandeeta nkulaga embinuka y'ennaku enkulu jikirize muna kwezi kuziwa mwaka enjaga nyeba yanja ulo zene kuluno lwaka kwa nalaba kwa kanire nguli nga yagalala gesajja mbwa kaloba kanyomwa ati tekuba musulo gwa malita yali atufudde kwa mubwangu awo nyabo akola kyatendo webale kwangu yatabu bwali budde bwakumaca kubamu ebyenca biri mu ddiiro abamutu ali ku kacayi ng'eno munafu ali ku juyisi mba nkyali ku muyinkeneka kyemba nnengera awali enjawulo kiri ekiwala kyaliko amaaso kwe kukirumba twejjulule zikyalikawo kaveve laba bwe kajja kampisa mmannyo konze baba togunyowanda kwe kukavira mu mumbi polisi bwazibe nonya ndyeyo nekukumye mutete olunaku mwalulya ndyeyo n'ebinyonyi ebiyimba mu ttale ngomukazi ajja walaabanye sajja nabo kirabu kibawo obunyo enyumba ne bazaabulira kino simanyira bwe nkinyumya omukwano gumanya okola ekyejo bano katono banzi b'amaaso konze yeetabeera n'owange kyemba nsotoka nzira olweka nga n'omukazi ali muketala noonya baamugambye wenkubi engumbi olwamalaya gye nakwanyuku konze obutaswala kanyiye bwe yadda ne muganzi k'emiggo naye olunaku nalukwatatyo n'abaana teyabajjulira naye kyampawamula mutulo ng'oluyala lunsala ebyenda kwegenda nzijulira abaana mbayite bavetulye mpozi n'embwawe zakibaze okujja zirukwatira ewange nasanga zimaze okwejja ng'emmere zaagiridde edda kabi batuukeko ng'ebyo ani abatuma okuleeka abakyaleeka mugende muwunebune ebyalo n'abanga akakondo k'oluggi yitanga n'owesemba munnaku nga zina ebizibu okubyetanga singa wali ne maama w'abaana kulu wajibyandinawuse kale tusukiridde kati naye n'amalajja w'enzikiza okuswava obubeera wano ng'ate toseguke w'obadde namayumba gabikusendisa watyango baddo yasamye kamera nekukwata etyo ngeyalumba mujja wagunabe abakazi mumanyokala amaaso fetwali tumanyasaga mazima egobe naliteekaawo ne munne naguma bafaanagane ekkaliya nagitikka mu bbanga gyeddaala balalisimba ogwo nawanula ebitafu eri wamma gwe n'amaaso gamu nasooka n'enzibiriza gange engeri gye wali w'abaana n'agasajja agatumbaabo nga gawoga nabwe beekomba kinaffe baatusaaliza dda kuno naye nga maddu ga kika kyabo mutyenga kubaka abandi nga looji zitudde n'ebyama ebitooke bigwa n'abantu nyembo wadde tuteebereza tusaaga n'abalya nnaku
www.mp3ugandanmusic.com.